Now then bullet in attention. Matex problem na action. Fire ban, Mr. Madivan. How are you on the misfit people? Batu zebe katira tuline na kula Madivan. Bole watu nula wa mugaga Madivan. Murujuba yi watu jirip Madivan. Kwa lineta katalo chiramba Madivan. Bebu soga tuline na kula Madivan. Bole wolinga wa mugaga Madivan. Omo yende ya tudiri Madivan. Vitu ya watu yende na chukua Shuga tauna watu senga tulabye Madivan. Italina na tatu yambi Zechovane soote yonzi jemba gambi. Kera tusabane kafumente tu yambi. Webanga ya tutunde chona chetu gambe ngate tunete mabongwe salivyambe tulimumbera teya ukana nabu wambe balimi baby kajombo na vati tete baku wapa miti mbota wawa maje tusivira vikajo chekulo tulia fene mbe batule meso kulimane mele ngate nebikajo babigula mbosele batuzebe katira tuline na kula Madivan. Bole watu nula wa mugaga Madivan. Murujuba yi watu jiri Madivan. Kwa lineta katalo chiramba Madivan. Bebu soga tuline na kula Madivan. Bole wolinga wa mugaiga Madivan. Omo yende ya tudiri Madivan. Vitu ya watu yende na chukua Alive Madivan ya tufula wajinga. Bechimuni na unakucho ya babinga. Hebya lobe femo vodembe ya bilinga. Sozi pide buta mira neruzinga. Basimbe webinga dobe nechisinga. Kago mageti yona yenda kubabinga. Mbu nerumbogo yona mala babinge. Haya tebona wankobe katamorimba. Okuita kuchalo chefe baba binge. Pana ife babo na bona abasinga. Oyo moyindi Madivan ive ya binga. Zedi mana yevale vale kariunga. Batuzebe katira tuline na kula Madivan. Bole watu nula wa mugaga Madivan. Murujuba yi watu jiri Madivan. Bali neta katalo chiramba Madivan. Bebu soka tuline na kula Madivan. Bole wolinga wa mugaika Madivan. Omo yende ya tudiri Madivan. Vitu ya watu yendo na chukua. Remember this Madivan is a message from people's mind. You know I said this is the way we living in a sugar town. And too much a fuck here going around. And the people they proud the thing. They can't afford to see that. A little salary, see that. Cheating people in a way of bridge, see that. You can't help people, can't meditate people, you see that. Wajameni Madivan is a geuso si wajinga. Kufanya vitu gafula mwenye na uma. Kangara yake ndola sina takunuka. Bagasi yake nanguka takatakula. Wachali yetu mingi mwenye yesa uwana. Kunyanganya dongo ya watu kakifua. Kagoma geti rumbo genda kachukua. Lakini waze pia leo sawamua. Hakuna dongo Madivan itachukua. Dongo yetu bado toka na yo India. ISS ni pia koma kufimba. Kumbuka sisi yote sika Afrika. Batuzebe katira tuline na kula Madivan. Bole watu nula wa mugaga Madivan. Murujuba yi watu jiri Madivan. Bali neta katalo chiramba Madivan. Bebu soga tuline na kula Madivan. Bole wolinga wa mugaika Madivan. Omo yende ya tudiri Madivan. Vitu ya watu yende na chukua Madivan.